Ni ebyo bulimi ngeri wamu n'ekitongole ekinoonyereza ku bulimi kinnarro ssaako bbanka y'ensi yonna batandise okuteekesa mu nkola enteekateeka y'okwanganga enkyukakyuka mu mbeera y'obudde okuyita mu kunoonyereza okusobola okutumbula obulimi mu ggwanga lino. Enteekateeka eno emanyiddwa nga Climate Smart Agriculture Transformation Climate Agriculture Research etunuulidde okulima okusobola okugumira enkyukakyuka embeera y'obudde. Minisita Mbezi ow'ebyobulimi Fred Bwino Kyakulaga agambye nti baliko abakugu be bawadde ensimbi okunoonyereza ku birime ebisobola okugumira enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ssaako ebirwadde ebitawaanya ebirime. Okwogera bino yabadde ku National Crop Research Institute e Namulonge ku mukolo abakugu abaweredde ddala abirimu bana kwe bafunidde ensimbi zigenda okubayamba okunoonyereza kuno.
Esente zibayambe okunoonyereza ku nsonga ezisinga okuluma omulimi wa Uganda. Katugambe bwetwogera ku omwanyi waliwo ekirwadde ekizeewo kati ekitewaanya abalimi omu. Bwe tubadde tugaba sente zino tubadde tuwa abo abatubulidde baagala okunoonyerezaako naye nga tulondamu okusinziira ekyo ky'otuwadde kirimu ebyo ensonga ssemasonga ebyabalimi. Abo be tuwadde 24 tubawadde sente kumpi buli omu tumuwadde ziweranga miliyoni 200 nga bagenda kunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo.